yande joni en calimin tawi sappo e joyi studio Kalangu, habaruji e fulfulde. Kodi jam woni e moɗon habaruji e fulfulde sumana amadou jangantan hannde nde endan en kalando felle hippitere ko waɗi e nder wuro Tumur région mo Difa. Nonni hannde won duuɓi ɗiɗi ni endan ko studio Kalangu fuɗɗino gollude e leydi men Niger, radio capan tati e nayyi wonno hooƴa gollal dow fille ko darto hokkugol habaruji ɗerle joyi jiyaɗo e leydi men Niger. Nonne hannde yewtere men pennude studio Kalangu no ndaara filla laddeji e jaaye kañum e tebbuli tawtede e ladde e ndiyeele mbeɗɗitiiɗe e laddeji to e ndal leydi Belle Yara. Noy wonno saɗorma muɗum tawara on nanan ɗum se ɓurtini seeɗa. Wuro wiyeteengo Tumur wonaa nder région mo Difa, to wonto hippitere waɗi keñande endan wakkati laasar yande joyi. Hippitere nde dukondane miile ni himɓe Boko Haram won ko waɗi ɗum caggal muɗum dukondani hono ɓe ngaɗi hippitere nde endan wakkati laati dukondani laasareel. Noonni yerno mbirumi on ɗum waɗdi ko faande ni banndi min gonto mbiteɗo Lawal Bokar, min noddi ɗum o hollimi noy wonno ɗum wontir ton o wii hakkille fukki o fuɗɗi wartude.
Wakkati oni dimma fu woni horeɓe ɓen kaalay dow hippitere gaɗaande de. Komi andani ni woni hakkillo fukkiingo warti nder wuro gon. Baako jooɗiiɓe ɗon soƴƴinaama ɗon, ɓe keeti fara abadan har Nijeriya nonni. Ɓe baalana hankin nder ladde ɓaleere. Nder habaru cakitiiɗo momin keɓi, subana oni himɓe wuro gon no wonno waɗa muraduuji maɓɓe no handiri. Ko andana himɓe nayo ɓe Tumurɓe kamɓen fella. Ɓe jaarama dow loktorore Difa ngam ɓe nyawtowe.
Lawal Bukar ɗo ni banndimi gonto endan Difa wakkati mo Adama Dawaci landimo dow filla ko darto hippitere nde endan. Himɓe ko wattanooga e jeego jiyaaɓe yimɓe Boko Haram laatiɓe ngari kokkiti koye muɗum kañum e kaɓorɗe muɗum en nder région mo Difa on ko ɗum waɗi altinere ƴaɓɓinde endan. Ɗum waddi ni hon ɗum ɗo no woni dow notagol noddangal ngal hooreɓe to enen Difa waɗi yaade e himɓe wonɓe nder filla Boko Haram ngam batte ɓe keɓɓe garta e ley jama'aare maɓɓe. Jonde hisama waɗi ko watta himɓe keɓɗi ɗon ko wartir koye muɗum. Lawali ɗanɗano kam wonno fani gouverneur région e ndemo Difa nani ko haali bandima Adam Babou Karna.
Ils ont fait le bon choix.
Ko ɓe gaɗi ɗum laawol lobbol ngol ni ɓe tokki. Miɗo miija ko ɗum yottike. To min ngoni minen pilo dow ko durwiditta he ɓiɗɗam bongaku ngam muyuɓe gartiri ko'e maɓɓe. Desi kulle konirɗe min jaɓɓitiiɓe he juuɗe ɗiɗɗiɗi. Kolluɓe tiiɗal niiraaku dow min konanɓe faa naawa. On gi'i fotooji maɓɓe kamɓe koreeji maɓɓe fuu gartiri ko'e maɓɓe. Ngaɗa kawral ngal min ngaɗi 3 lewru janvier. Omin pooɗi hakkillooji maɓɓe kasen no waɗa kamɓe 38 gartirɓe ko'e maɓɓe. Ngaɗa mum do woɓɓe no tefugo no warta ko warta wuro ko wartira ko'e maɓɓe. Delle mo tokka e laaɓe ɗi fuu pottaaɗo fuu no honote faa naawa.
No wontirni fawaare jooni keña ndenen wakkati mo sogoy leydi Niger gonno ngaɗa filla ko darto gollal ndenagu hara to enna leydi département mo Walam. Non wonno ko fawaare jooni kondani himɓe ɗiɗon gomma e jiyaɓe to wiyete Sorko. Sorko ɗum wonaa le commune rural mo tondi kiwi ndi nene neka kilo capanɗe joyi hakkunde muɗum e Walam wuro maggo ngo enɗan région mo Tillaberi. Almou Hassan kam woni maire mo tondi kiwi ndi o andina en noy wonno hunde enɗan waɗiri wakkati mo studio Kalangu noddi mo.
Sogeji kawjiɗi fillande enagu ɗin kan en tawa nder nokkure nden. Ngam wi'ama ko habaru ɓiɓɓe bonɓe gon heɓama wonɓe no bonna campagne callali kile tati ɓe gaɗi ɓe bonna ɗum nder jeɗɗire. Nder sogeji ɗi gonno jiilo farantenuji callali torum e tondi biya hedde tondi ciwindi. Tonne ɓe tawi yimɓe wonduɓe e motejo gon ni sogeji ɗin naati no pella dow maɓɓe. Ɗiɗo woni ko mayi nder maɓɓe. Ɓe ɗiɗo ɓen do nimɓe nokkure nden non wona ɓiɓɓe bonɓe non. Laawol ndenagu hoƴama ley département on fuu. Nder commune tondi ciwindi gouverneur hoƴƴi laawol e haɗude yaha no warta motere jemma ila ñalooma. Kamɓe commune Bani Bangu, Inates e commune Abala. So geɗin tawa kenani nokkure nden. Nde ɓe jii joyɓe moteje fuu ɓe miila ɓiɓɓe bonɓe non ngam nimɓe fuu no andi ko laawol ndenagu hoƴama.
o wonno Almuhassan maire mo tondi kiɓi ndi wakkati mo bandimi Adama Dawaci noddimo callol o famin dow ni dekkol junngo dow dekkol juuɗe dow fawar jonde yarodirgol e potal hakkunde fawar jonde konda ni hono sen en koƴƴini dow filla ko darto hono sembin ɗingol ndenene kadi kono ndenagu ɗum waddi ko fawarjo na mbiyande kono do narral e pamral e sembin ɗingol ndenagu waddi ko leydi Italie aadake neldude sogeji ɗo enna leydi Niger sogeji ɗi konna garanno mballa ɗi gonanani sogeji joni o ko wartoginana hemre e nogayi yeehe tene ɓeydoyaade fayi tokkem nayi e capanɗe jeɗɗon ɗum ɗum wonno ko ministre kawjiɗo filla ko darto hono muraduji leydi Italie hono ndenagu muɗum woni ko haali ɗum wakkati mo hawrinde wanno dow filla ko darto joƴƴino G5 sahel du hono cawirteɗo mawɗo mo leydi Italie haalino ɗum ɗum wonno leydi G5 sahel du leyɗe Mali Tchad Burkina Faso kañum e Niger e Mauritanie ɗum wonno koɓe kalno leydi décembre fuɗɗam muɗum to enɗan e ley leydi France nonni yerno mbirnomi on ni hande wonno fawar jonde konna duuɓi ɗiɗi cip ko laati fawar joni ono radio gonɗon kettini oɗon nana jonda studio kalangu enɗa no golla e nder leydi men Niger ɗum du konna ni waddi ko fawar joni du konna ni golleɗi ɓe gonɗo gaɗɗi enɗa du konna ɓiɓɓe leydi Niger heeɓi ko haali dow muɗum leruji ɗiɗi woni komin gollota wakkati Allah fuddo ɗemle joyi jeeɗe leydi men Niger radio capantati e naydu kam woni ko hoytitto golleɗi min gaɗɗi gam batta ɓiɓɓe leydi Niger nana paama ko wonno waɗa fa hande ndu eɗum yahadu eɗum fila ko wiyete internet ɗum enɗa ya warta majju sewi kettino nanon hono goto e mbiyeteɗo fawara joni Adamu Garba neɗɗo leydi Niger joɗitoena France omo hettino studio kalangu do internet
l'arrivée de Kalangu a enrichi le pays
garke studio Kalangu ɓeydari mawdi heɓama far kokkugol habaruji nder leydi Niger woɗi du habaru gongajo timmuɗo noon hokkoɓe habaru ɓen kokkata hunde noon ko woɗɗi sanne yaade to cuuɗi kokkoji habaru nder Niger mi hettinta konana studio Kalangu do internet mo gadduɗo on kamɓe yewtereji gaɗanoɗi ɗi moɓuɗon hunde noon ko woɗɗi sanne fuu du keɗɗo yasin Niger ɓuri
nous intéresse spécialement
nani goɗɗo kono laatiɗo jeeyaɗo e nder leydi ndi woni kanka hara onde filijeto enen hettino studio Kalangu nani ko haali kandu
ko hettini yaago radio o joni wallahi no woodi habaruji men kefta sanne dow radio studio Kalangu studio Kalangu no kam habaruji nde arande men kefta joni minen keɓa habaruji sanne nder mintaji sappo e jonno minen giɗi hetti minen woodi faamu e minen paama sanne radio Kalangu no wadda civilisation himɓe no paama sanne ko woni no waɗa nder leydi meɗen e hani tawe radio Kalangu on ɓeyda sembe mata e nder leydi Niger fuu eɗum heɓa radio Kalangu koɓe himɓe keɓa pamta dow golle on ɗe radio Kalangu no min gettiɓe sanne nder duuɓi ɗiɗi koɓe gaɗani men Allah windu baraja
nawantiri dekkol junngo dow narral e pamral hakkunde ministére hawjinde filla ko darto jandeji pamari kañum e syndicat ji jannginoɓeɓen endan ɗum du kondan wonnana e dow filla ko darto aadiji dow yarugol himɓe e gingigol muɗum e yaarudu du kondan ni nokkuje warde nokkuje kamɓe jannginoɓeɓen endan ɗuɗal mabɓe du kondan funñameɗo ittite yaare to endan doso kañum e fawar joni tilaberi ɗum waddi ko fawar joni bandimi Habibou Garba yeehi to endan gam batte famanoy ɗum waɗiri bandiraɓe firti e fulfulde
yeru no ministére hawjinde jandeji pamari nden haaliri yaarugol jannginoɓe e umminal maɓɓe iɗum hani moƴƴintineje caggal gollal ngal nde ministére nde e pelle jannginoɓe gadduno narral nani ko accana hima mosarusi kawjiɗo golloɓe nder ministére nde ko wi
ce n'est pas le 2030
nder maɓɓe ujunare e keme jeɗɗi e capanɗe jeetati gonno e guile janngirde wadde janngirde kammin gatti tawi kaaki waɗe gaɗa mum guida naati caka himɓe ittaɓe ɓe gantay kaake ki hano nder leydi doso e tilaberi kanɗum waɗa
to nimɓe gollanoɓe filla jandeji ɓen jannginoɓe ɓen ko siilu ɗum en ɗum no mawni misali ko fedde jannginoɓe liigotoɓe heyre witende lisocope nde kamɓe noddaka wakkati no narral gaɗangal ngal
min bawta miiji ko an gonɗo no wi'a a fasanto jannginoɓe liggotoɓe ko fawaranden joni sappo e jeego o lewru du ɓe joɓaka bi'a dow a jaɓi ɓe eggine ɓe jaare nder laddeji ko hana ɓe ƴamu ɓe kokke hakkeji maɓɓe ɗino
ngal narral du fedde walloɓe witende ONG counterpart waɗi fotti e mum
nani won tata filla jarde waddi ko fawar joni hono fedde janngoɓe l'école ko wiyete UEPTN laatiɓe kayen ɓe janngatale l'écoleji joɓen teɗi to neɗɗo ekkito wawa golle kayen du konnan naati e murtere jande ɗum du konnan ƴuude alkamisa hannde sappo e jeetati lewru janvier duɓinaɗe sappo e jeetati ɗum du fa ya balɗe ɗiɗi ɗume saabi koɓe gandi nde ɗon murtere nani yakubanoma secrétaire goto kawjiɗo filla ko darto hawrinde endan ko haalani bandimi mbiyeteɗo Moutari Mouhamadou
nous sommes en grève de 24 heures.
Min galana der murtere nyaloma goto ngam min pamoy ko gomnati on hilnaka e jangirde den gan hande balde tatini ko bandirabe amin diwa der jangirde golle junku gomnati on yobanaybe dun nawi min sanne deni be diwama ana gacce mabbe non ana do gacce jangirde den non cede illa ko hitane dubi ide sappo e joyi warande jom e jobanaka ko buray miliyar go e feccere dum heppor kebe do fi on do min nafi der murtere fami chawti gomnati on moytanay min gondi
an ordre de sponsor na avertissement
studio kalangu
sigilaji studio kalangu
agades
do radio sara
lamba chapande jena ejedi fm
alit
do radio kalsen
lamba chapande jena enai fm
jingimi
do radio dilerem
lamba chapande jena ejenai fm
kabalewa
do radio mambio
lamba chapande jena ejenai fm
dogonduti
do radio dallon
lamba chapande jena didi tobere jetati fm
walam
do radio baru
lamba chapande jena ejoy tobere go fm
tera
do radio liptako
lamba chapande jena ejetati tobere jebi fm
dokoro
do radio muria dakoro
lamba chapande jena ejoy tobere go fm
nyamai
do radio skutu mukwartaji
lamba chapande jena tobere jena fm
madawa
do radio sarawnia
lamba hembre didi tobere go fm
tanut
do radio damergu
lamba chapande jena Jena FM
Studio Kalambu
Har filla yewtere men pindo hande ni yerno mbirno mi on wakkati puddan habaruji di no daara filla hono laddeji e jaaye der leedi departement mo belle yara laati dum du kondan ledde e kudi e ndiyele ko tawte ton kanye tebbuli mburi ton enan yenda funo mon heba saddor man gurdan fa kulle godden on majja jaati dum wadi ko faabara jondu kondan ni bandirabe amin hono fa hande taabe to enan bitedo sidde abdu windi tan o yew dobi e faabara jondu docteur kawjido filla laddeji e jaaye departement mo belle yaro endan mbietedo commandant dodo garba halanimo do fila sadar majidi
d'une manière globale l'état de l'un
département mo belle yara o no goddo o do ji radu ni deni en koji farte buri ladde yaade ladde dem e liddi din idi don keba sador ma sanne gam goddi der majji kalki goddi du mbati wodi du nokuje to di goddi gada ngurda majji fu bonama kwadi dum woni demun dunguji no bodanno toban no heja jamaare dududa hanono dudiri hande ni dudal jamaare ndeddo hande wadi sador mamu fere gandeni en koji farlade de on jii nimbe ledde kecce de gonno choppa no chonna ndemune choppo ledde kecce wala himbe duuda wodi ledde den do no kewisan den nayi dum fu dum waylake sadorma ko ledde den gondi ni nonni den koji farbeeli din do no wodi hande di rafi ledde wadi ko ufi ko adi dum woni ledde paddo tode kenduli den goni ngala den dundu deni fari fu leydi watata der beeli dum ikewa beeli gondo huda barawo beeli pudata ndermu dun do fu rafi ledde den watta ko dinata handudu waddata dum labi koje tedi din ni woni awugol ledde gante buli ladde ngala to ngata ngurda mun sana nder ladde no ndedi ledde awama tawade der gese den to wakati be demta misali chaile be takkito e fa woda tode mbare no endan no wartiran alhali ladde dem ayi an chaile e ledde albarkanteje fu no kawran do do endan tebuli ladde no mbawi wadde ngurna mu en do fila hudo mbarowo beeli kondo himbe no mbawi kawri ittude dun le beeli din bale wuro sandire min jeyi min ittoyi hudo kon min gattiti liqi der beeli din tasiri tawandi don din do min utti dum ko wawi wadede ko dum wada dama ni non
le problème sur les plans d'eau
non wonter do dum ko habaru me fulfultili hande sey macce do e biyetedo gongo mohammed dantani wadda habaru yahaw sankore e bandam am wobbe do wadda e kibaruji el demle keddide assalamu alaikum balanta jamwal
kettine sigilaji studio kalango kadi to tawado der duniyaru do facebook studio kalango
facebook studio kalango
no welcome sanne mi do feccide dum